choose. Ngicala kwami ukubona, ngezwa ngathi ngiyaphupha. Kudwa kare kuyalora, ngizelana ngizokugroove. Ngithi ngizophuza, uthe maqhamuka kwashifuse. Washwaba namaphrupho, my ex shubi. Imizwa yami idlalo kwekhadara, baby June. Uthando lwami lujulile, namanje ngijuluke ngimanje. Ngenzela i-color feeling ngathi upress urecord. I swear it's written in your eyes, you're the one I wanna see first thing every morning. Yeah, I'm so about it. Ngiyagcwala le bantula. Welcome Dover, Dali. Dali, welcome Dover. And ever since we met, it's true. But ngikufuna la eduze kwami. Funa siyakhokhelwa. Njalo uma ngikubona ngiyasibuza.
Ayo nishane